姐姐啊，姐妹的姐，哈，也牛逼哇！第三烂的我，第三烂的我，记录写记录写，谁要把革命腐败一一写？
Kijani, yale ya majani, gali na saga mbachu Andazi ni kwachu, vipi bachu Leo kuna happy ni lazima ni jirushe Kama jemo lazima ni kutuke jia Ninakumbuka majemo ni lazima wawe kwa mpango Tukifika lango kule jungle Imambo na kujirushe tu Kujirushe, jirushe, mseya mpaka mifupa iishe Afrika mafano akajipa nika wapa show Tujirushe juu tuende kule Right and left tusipaki bure Mambo sawa kama paka power Nika pata power nika wapa jawa Hey cheki cheki hawa Charlie Simanzi eh wanapambana Wanakazana watapachana Wanapambana watakazana wakipachana Watapambana Jirushe jirushe Seya mpaka mifupa iishe
Jirushe, jirushe, mitaje kwenye truck nisifike, hala